Sisoni susavu 23, vanava mulimu. Halulumela mulena Jesu, kulushwela, nikunga koto yali vizaluna, luka aswalelwa. Luka vizamulimu, ndate. Kakuli, ulu wa muhela, sinavana bahaye. Mulimu ubatamutu kaufela, mwamu shobo kaufela, mwalusika kaufela. Kumulatelela. Mwansoni sose, luko na kubona mulena Jesu, inge amuhela, batu kaufela, weba mulumela. Mulimu ubatawena nina, kulilulumele mulena Jesu, niku baba na ba mulimu.